champion, Mickey dancer. Kano kaimba kamama, omulunja singa yu. Mama wange kwagala nyo mama, ombere dewo. Awona wona nange, ogumira wunimera, nojitamu. Emyezo mwenda sunyangu, olinganga malaika. Mubulamu wange, malaike ye mirembe. Mukwano kwange mama, benyimbako. Mange yanguza, mbele mekisa. Simanyi choya gara, katonda chaba kuwa. Katonda bensinza, akuongeze buwanguzi. Mama mbele o mama, uli superhero wange, ombele deo. Kwe mukwano gwanga singa nkwagala nyo mama obakirako sisobola kukwera biro oli superhero wange omberedewo kwe mukwano gwanga singa nkwagala nyo mama obakirako sisobola kukwera biro oli superhero wange omberedewo na tesiga mukama yeka. Mama oli muwanguzi, oli mumeganyi mama wange. Mama wesigwanga mundu nene. Zenkuwa kitibwa, zenkuwa bitibwa, ingule zonu zekise. Zenkuwa bitibwa, zenkuwa kitibwa mami. Gwe besti mama. Mama oli superhero wange, omberedewo. Gwe mukwano gwanga singa nkwagala nyo mama obakirako sisobola kukwera biro oli superhero wange omberedewo gwe mukwano gwanga singa nkwagala nyo mama obakirako sisobola kukwera biro oli superhero wange omberedewo oli muwanguzi mama wange obakirako mama. Omukazi asinga oli wambala mama wange mubulamu bwange omberedewo mama mubuli mbeera yone yanyigiriza okutya Katonda yone yanyigiriza okwekoleranga mama nikidansani. Mama Nancy Daisy, Mama Simora King, every African mama, Mama the superhero wange, omberedewo, gwe mukwano gwanga singa, nkwagala nyo mama, obakirako. Sisobola kukwera biro oli superhero wange omberedewo gwe mukwano gwanga singa nkwagala nyo mama obakirako sisobola kukwera biro.